Flies every time when I see you. Come give me love, baby. It's like a paradise. I said, can you pay out? Oh, you make you laugh to me. You got me like cocaine. I follow you wherever you go. Got me tripping on you, baby. The sounds are decent. You kick who say, I'ma make you right, baby. Baby, oh, baby, oh. I swear you captured my soul. Sometimes I don't know how to show it. Mi sete, hiyo mureba maso yanje na ruha. Udahari sina sinzira. Your body on mine, on mine. Ni kama njoo, zinataka ni kupe joto all night. Kama njoo, so many reasons why that is so hard to say goodbye. Just let me hold you all night. Come on, Josie, you got me singing like la 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 la. I need your time, girl. Ida hurinze ngusange. I need your time, baby. La 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 la.
Ele kutoka alo. Shida kuna matata, hata tukishinda njaa. Kwani si hawatuoni tukiwa ndani tunafanya yetu. Hakuna ngoja kuna matatizo, hata tukishinda njaa. Kwani si haiwahusu kimpango wetu. Zaidi ya mimi na wewe hakuna. Ndio maana nikikosea unanisame. Saidia mi na we hakuna. Nomano kimkosea na kusame. Kwa sababu tumetoka mbali, yeah. Baby oh that's why you captured my soul. Mwenzi oh sometimes I don't know how to show it. Mi zete yo. Yo ureba maso yanje na ruha. Udahari sina sinzira. Your body on my, nika manjozi, nataka unipe joto, on my, kama njozi, yeah. So many reasons why, girl, it's so hard to say goodbye. Just let me hold you all night, nika manjozi, you got me singing like that.
Sim, yeah.